abatulugunya babatulera
abakyala bebanakaza debe kwanga basanira okuwebwa ekitiibwa babeerawo ne batoba mu buli mbeera ne bakuma basanira okuwebwa ekitiibwa abakyala abo bebanakaza debe kwanga basanira okuwebwa ekitiibwa babeerawo ne batoba mu buli mbeera ne bakuma basanira okuwebwa ekitiibwa
okuva ku lubeyeberye katonda yatonda omuntu omulusuku edeni we yalabanga tekimala yembowana mukolera omukyala mulubirizirwe aleeta essanyu mu bulamu era bwekyali adamu yayagala nnyo hawa naye ffe bazzukulu ba adamu ebintu twabikyusamu kati emmirizi tuzijolonga olaba ne bano bazeddubutolo okubalina essimbi akabasanya buno obutanetuuka abakyala mubawe ekitiibwa ekibasanira
abakyala bebanakaza debe kwanga basanira okuwebwa ekitiibwa babeerawo ne batoba mu buli mbeera ne bakuma basanira okuwebwa ekitiibwa abakyala abo bebanakaza debe kwanga basanira okuwebwa ekitiibwa babeerawo ne batoba mu buli mbeera ne bakuma basanira okuwebwa ekitiibwa
njogera ku byemmanyi era ku byendabye maama abakazi banyigirizibwa bakwatibwa bubi abakuuma ddembe mazima labayo banyabomu batulugunya basemaka babekakatikako buli lukya ku mpaka misoma mu mawulire babozi babasaba bubozi mazima okufuna we banajja ekikumi ababawa embuto bazeegaana banyabo babonabona n'emyezi omwenda babuwe bamama abo bebatulera
abakyala bebanakaza debe kwanga basanira okuwebwa ekitiibwa babeerawo ne batoba mu buli mbeera ne bakuma basanira okuwebwa ekitiibwa abakyala abo bebanakaza debe kwanga basanira okuwebwa ekitiibwa babeerawo ne batoba mu buli mbeera ne bakuma basanira okuwebwa ekitiibwa.
Let's respect the women. Zebrox, Mopike Beats. Edutainment.
Kati eno nsonga ya buli omu mazima nze gembagamba kati. Tewaliwo yandibadde bulungi awatali kitonde ekyo. Ebyo bazanyisanga entakera bibeko ebikoma.
Bikome.
Ebisinga byebakola temusobola bikola kati musonga ya buli omu mazima nze gembagamba kati tewaliwo yandibadde bulungi awatali kitonde ekyo.